kanga kae poko kate bazua kisibo kosala kae korokate korokate pona zalina nyongo ya motote na meseni kolala balambu kolia balambu toeli ninyo poko kana boko tongo ngai papa o ya kajijo yere 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 ne yere 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 ne baina kankai pambao mobali yoyo akalanga pandeko banga bomwana asani sakanga pe migyo tolinga nina ye akumi sakanga pe migyo pona to saka ye na mese nikola tamalamu susi ya ninyo toeli ninyo boko kana boko tongo ngai pambao yanga ninyo yere yere yere
oka 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 oka
Mama na koku papa mbase pona linga kayo Kaganga na bondela yo Belina mama Malukina beleni moto nyoso ayo kandeke na linga Mama
Nabi manana nyo
Oh Belina mama
Ikanda na koti dakae
Oh Belina mama
Oh, Belina mama,
Nabi manana
nye.